Gina. Another one. Mr. Romanti, Mr. Commando, Napenda watoto laini wape kajumajus. Bongela gangsta, alafu bongela toes. Napenda nivute, nilewe mpaka nijovadoze. Life is too short, you to enjoy. Squeeze ya tafote vijana tutogoi. Life is too short, you to enjoy. Squeeze ya tafote vijana tutogoi. Wahala, wahala. Money, oh baby, money, baby, anani. Sexy, sexy, rosy, I'm off your nanny. Nimezima madede, if you leave me, I go there. Nebe kidogo japo kesi, if it's money, I go pay. Vyo vinywele vya singa singa, only vyo chongwa kachupa ya merinda. Suna nchaki nivyo kaku winda winda. Nimezima nika kudunga dunga. Basi sukuje, life is too short, not to enjoy. Squeeze your cup for the vijana to go. Life is too short, just to enjoy. Squeeze your cup for the vijana to wahala, wahala. Pepeta utatoka ndani umetepeta. Etwe mjanja mkali wa kusokota. Leo itapikwa mpaka itatokota. Life is too short, just to enjoy. Squeeze ya tafote vijana tutogoi. Life is too short, just to enjoy. Squeeze ya tafote vijana tutogoi.